Naitwa Kondela. Oh Lord, mi amor, nakukunda. Upo akilini, kwenye moyo umetanda. Lala kifuani, mapigo yanidunda. Oh, Dragostamia, Adamu, nakula tunda. Na kwako sina chenga, chenga. Penzi bahari safina, chenga, chenga. Na mwenzako mimi, na kupenda wewe, tamu yangu mimi, unayo wewe.
Nice couple, we are nice couple,
me and you.
Nice couple, we are nice couple,
me na we.
Nice couple, we are nice couple,
me and you.
Nice couple, we are nice couple.
Mon amour, wewe ni doctor, nitibu my mental health. Bailando, unanivuta, karibu yako to dance. Na vile unavokata,
kata,
umemaliza utata,
tata.
Na giza niwe nuru kamata, kabariki karima. Na mwenzako mimi, na kupenda wewe, tamu yangu mimi, unayo wewe.
Nice couple, we are nice couple,
me and you.
Nice couple, we are nice couple,
me na we.
Nice couple, we are nice couple,
me and you.
Nice couple, we are nice couple.
Twende kiuno, kakupa nani kiuno?
Kanipa mama
kiuno, kakupa nani we kiuno?